seka ba wa mukusha lelo kumbali anse kusha kwe ubushiku ai kumbata ndo kupepa kulitata ati shingo ni mupepi we usunga doku koselesha bonse bana bobe sunga e mwana bobe akute chenti kono na mayo kulilesa wako eicho yonse ale kutakibeshi na yako
ena
Kusukiro lya mweo,
yeah.
Kusukiro lya mweo,
yeah.